VOA.
Kun Radio Sagale Amerikati. Radio Sagale Amerika utata qabeyan gajimatat galgala kessa sala ma folakka jer qabeyan gasasari meter band digdamilam digdamishani soddo mi tokorrat Washington DC ra kadabarsu sadantafan oromo ammajelka fagoftiyo kannen saganta kenya urdoftan dagefatonni kenya tamoltan mudde digdama barakuma lama fuda sagal kesumesitun kesanarra antujube horati
Ethiopian satellite she kajal qaba China ra furguggiste jirti mata odwar atam jirtu odad dunyaf anajalne gamada
kanalaj sudan odu dabo de gaba saballa qamna dergego tabal faguga magala kesa kasun fule drotto warshata awnde su barbadan le dubisne ragara boda diat angatumro saganta kenyat tinorin turajenna magutum mawduf jallan
Ethiopian satellite she kadura jimata ra China ra furguggiste jirti kunisi bufata hawa China ra ta unipsamera ango nivi hayo ni science ka China fi Ethiopia ero satellite kun furguggifamtu kallatti da wal tan totto jirura da wata turan jedamera odubo daga basa qamna jilli China kan garabulchi sananno Tigray akka hindemne motumman federala dorke jechudan bulchin sichi himate jira Wajira kunnamti bulchinsa motma kasumasu mata Tigray kataan a Delia kasa vio e fakaibsanitti jilli China dengadda garama kaletti maluf yero jedutti dirret ayara bole radebi fame. Devi kana argachu yalin ministera haja la Ethiopia kunnamuf gone him milkov nejeta mulgeta asbaha makalera soradis.
Akit gafatamtuun biro de fanno motumman anno Tigray a Delia kasa jet akit gafatamtu tanatti mare bulchot motumman. Federala walin qabane fitatanetene Tigray daquf jedanin nani dowani tuyura leke sabusan bulchote bulchinsnanno shanshi China tunen sila bulchotnanno Tigray walini wanak qonnarra tumnejebe fachu hori qaban jebe fachu fi wan heddu walin qabachu walin mariachu kharajiran
aqababen linnadergillacho qisqase kaderegnu bohala mekniyatun baltawoka mke bole
bulchinsnanno Tigray ditaanan biro bulchins magala daldalat if industry doctor Abraha Tekeste Tegaste faati ke sumo tan dida tuyur adulat banaga bahani tin simachu hurfani jennanan bisani jarhana mani fudwani jennetini minister haja ala Ethiopia tide de binetin gafanne malle de biegachu jirret tatulle egi finfinne dagane ke sumo tchaina tana walin hujjachu hudi tuyura bole toli mallate sanijet akadeliati akananon tigray huja kana hujjattu le kalalle minister haja ala tcharana kana kjiratu qopeset mulgeta azba tanratti debi motuma federal motuma minister jala rargachuf itide de bede labijena
bakatto ta Somalia Sudan kanne mora Kenya da dab ke sejratan walabata ani sosou akamirga qabatan akasumas gargar sadabata arjomto ta bra akkenna mufgafataniru gumi Geneva ke set waye bakatto ta ret torban kana dubate ret bakatto ni hegeren Kenya bekamu kana males Kenya ke set arranto ko yunjiru jechun dubataniru Bati amajji barakuma lama afsagali kaase wagga kudanif morada dahab keesa kature Mohamed Ahmed Abdusalam Somalia keesa deese bakattoonni morada dahab keesa walabata aani o jibar bachachu fakasumas daldalaga geesu hindanda aani jedeer. Ummata Leseto kanneen hanqina nyaataa hamaan rakkataa jiran lubbuu baraarsuuf jecha dolaara miliyoona 34 akka kennamuuf tokkummaan mootummootaa iyyata hatattamaa dhiyeessee jira. Biyya galaana hin qabneef xiqqoo taate ka ollaa Kooriyaa kan ollaa Afrikaa kibbaa kun ummanni ishee baadiyyaa keessa jiraatu haala guutummaadhaan jechuun danda'amuun qonnaan jiraata. Roobni yeroo dhibeetti garuu oomishni karaattafe biyyattii caama hamaa keessa jirtu. Ta'uun kan ibsameu ta'u ummanni walakkaa miliyoonaa ta'u jechuun beelli mudachuusaa tokkummaan mootummootaa beeksisee jira. Ummanni 1,071 ta'u beelli mudachuuf waan xiqqoo tafee jedhameera. Gargaarsi dhiyaate kun ummata rakkoo isa mudateerraa walakkaa ta'an beela oolchuuf ta'uun ibsameera. Manni marii bakka bu'oota ummataa kan United States pirezidaantii biyyattii Donald Trump irraa irratti mannaa akka dhiyaatu roobii darbe sagalee kan kennee murteesse ta'uun ni yaadatama. Kunis Trump yeroo jalqaba aangoo qabatanii kaasee uummata Ameerikaa gidduutti addaan qoodamiinsa gadi fageenya qabu uumeera jedhameera oduun keenya kanuun.
Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Ethiopian har satellite ishe jalqaba gara hawat furgu gisudan biyo ta dame kana ke satirmatan ittimakamte jirti itana ministrin imala Ethiopia demqa makunnin radio sagale America fakkaibsanit adunya rahafun denda amne amuma ittimakamudan durgoma ga umsa qabu ta umbar bachisa da jadan gama kanal humna lama barbachisa ta e horachu kallattin qiyafata ijo ta'u radio sagale America fsaniru gabasa askender frew soratis
Ethiopian biyo ta Afrika heddu daramte satellite ol tokofat namif finne heddun garren intotto toli ay satellite tana China ay ol tokosan gammachun dawwat satellite in Ethiopia kilometri 7200 ulfatun in ETRSS duwatokko aksaati Ethiopia ganama no ol tokosan dollar million sadeti titbaye million ja China tbas Ethiopian bufa satellite tan intotto rato atani intanalle ijarufi akijechitana mu minister haja alati minister obode meke makonneneti ye yabdetini ya jarufi itjirti garren intotto walitrufen kanan wanidun jarufi opjirti ye
ETRSS ant yetasenyechu satellite ለሀገራችን የብልጽግና ጉዞ ታሪካዊ መሰረት የምትጥል
ሳተላይትን ETRSS ድዋቱን ያሱም በዳደን ቢይተነ ተናፍየ የብሰና ቀቡ ከተ በገገመደን ኮነኔ ጉድነ ቴክኖሎጂ ቢይተና ቲፍዋን ቱሬ ታቱለ ዋን አከማለ ፋይዳ ኑቀባት ኩጂ ሞቱም ማተሲን ኩጂ ሞቱም ማተሲን ጋይ ድርጎሚ ጀባቹፊ ተናፋሽን ባን ቢይጀብዱ ጀን ተናለ እትደባለቴን ጀበይ ሱዳንደን በጀት ደንሰት ባምነቴን ሁጃከና ሁጀቹፍ ኮፒ ጅራጀን ኢትዮጵያን ሁጃከና ተና ገም ሐዋ ሳይንስ ሲቲን ቢሲ ሄሰለት ጀት ተናሞ አካ ቡደመቀን ጀለቲ ጀበን ኦቦ ተፈራ ዋሉ አፋተ ሲንገይ ገረን ቴክኖሎጂ ምድሮክ ኢትዮጵያ ለን ገም ፈናን ኦሪን ቀርቃራ ባተን ETRSS ዱዋኒ ነጉማን አችገቴ ጀዳን አኮ ዱይማን ኦዱኒ ወደፈኖ ሚኒስተራ ቴክኖሎጂ ኢትዮጵያ ራርጋን ሳተላይትን ቱኒኒ ክለን ስለፋ ወደፈኖ ቆናት ይፊ ሱራ ገርገራ ካስተይትኒ ወደፈኖ ጅሩ ወርላፍ ጅሩ ተርጊት ኢትዮጵያ
ባረቶን ዩኒቨርሲቲ ሳይንስ ኢፍ ቴክኖሎጂ አዳማ ከሰት ሰገንታ ፉርጉጊሰ ሳተላይት ኢትዮጵያ ETRSS ሆርዶፋትራን አደንሶ በርምሰ ኬንያፍ ከቀምሰ ጉዳኑቱ መጀጠን ባረቶን ኩን በርምሰ ሰደርካ ለመፋ ባረተን እንደበለት በርኖኒ ደንዴቲ አዳ ኮባት ከነመይ ፊጅራ ሙክታር ጀማል ተርዶፈ
ሳተላይት ኢትዮጵያን ሐዋት እርግቱ ETRSS ተቆጀረ መትኒን ዋመመ አደምሰ ኢሳሁ በቹዳፍ ሀገሬ ቦሪ ኢሳኒቲ ፍሌ ዋኢራ በረቹፍ ተርገጎኒ ግዱገለ ስቲም ጀደመትኒን ዩኒቨርሲቲ ሳይንስ ኢፍ ቴክኖሎጂ አዳማ ከሰት ቆጳ ሄት ይበረተን ገነመ ኦሶለትህም በሪ ኢንቱሬ በከት ከነርገመን ተርገጎኒ ኩኒን መነበሩም ሰደርካ ተቆፋ ፊለመፋ ገረገራ ረከም በረተኒ ፊ ደንዴቲ አዳ ዋንቀበኒ University of Science and Technology Adama Barum Sa'adda kana kan kennafi jiruyo ta'u hegere insani wanti isan irati tiye fachu barbaadanille gosota barnota robotics artificial intelligence fi barnotota science and technology kanneen biro walqabatani charran Ethiopian satellite hawatti ergu isan argan kuni annan bachotti jigejedani tinini kan isan hawwidan eggatatinin turan kanneen erga satellite lafakaate samitti qajelte boda ሚረ ኢሳኒ ጋፈጥልለ ከኑመ ኢፍሱ አማኑኤል ታከለ ሚረ ኢሳኬ ሰርቲ አብዲልለ ጋቢልለ ተሙላታ
ያው ይሄ ለኢትዮጵያ የመጀመሪያ ላውንች የወደስፒስ ላውንች ተደረገ ሳተላይት ነው
ኩን ኢትዮጵያ ዳብ ሳተላይት ሰጀልቀባ ገመሃዋት ትርገሚ አከለም ኢትዮጵያ ከመቱ ገመቹ ጉዳነት ኡሜ ሐንቂናን አኒ ሁበደ ኩንዲከ ነዩ አከተል ማማቲን ኢንቱሬ ዋን ኢትዮጵያ ማራ ገመሃዋት ትርገሙ ነትፈካቴ ቱሬ ገሩ ከነርገመ ቻይና ኢራይ ሰበብኒ ኩን ኡማሜፍ አሞ ኩምኒ አስራ ፍርጉጌሱ ዋን ህንጅሬፊ ሳተላይቶተ ገመፉል ዱራ ሐዋት እርገሙ ቢዩ መከነራ አከ እርገሙ ደንዳ አሞሞ አብዲን ቀበ ጀዲ ብረቶኒ ኩኒን ታቴ አካታ ሳተላይቲን ሐዋት እርገሙ እርገ እርገመ ማላከ ጎዱ አችት ወልዱ ካማሪያቱ ኢሰከነራ ማልቱ ሄገሬከን ነብሪቲፍ ገላ ኑታአንሌ ጥዬ ፈተኒቲን እኑ መጫለዩ አዴምሰሰን ኢላላቲን ቱረን ናሆም ለገሰ እርገ አርጌ ቦደ ጋቢ ተቆጥ ከሰት ኡማሜ ኢትዮጵያን ሳተላይት መታይሲ ሐዋት እርገ እርግቴ ማሊፍ ቢኦፊቲ እርጉደ ጠብዴ ጋቢ ከነአሞ አብዲ ጅጅሬትኒን ኦፊክያ እቲን ዱጎም ሱዳፍ ገላፈጥ ቀበጀዳ
ኢትዮጵያ ሳተላይት ስለ ለቀቀች እኔ ተሰማኝ ስሜ ያው ኢትዮጵያ በልማትና በእርገት አርጋለች
ኢትዮጵያን ሳተላይት ሐዋት እርጉ እሲቲን ሚሪነት ደጋአሜ ኢትዮጵያን gama fuulduraatitti misoomota hedduutiin hin guddatti jedhee abdadha. Kuni dhaloota gama fuulduraatiifillee waa hedduu gumaacha. Itoophiyaa fi Chaayinaa yoo ilaalle Chaayinaan guddoodha. Humna namaatii fi qabeennaanillee dandeettiinis guddattee jirti. Kanaaf saatalaayitiin achirraa furguggeeffame jedhee yaada. An hawwiin kiyya gara fuulduraatitti Itoophiyaan saatalaayitota baay'ee asuma biyya keessaa akka furguggeessitu nan hojjedha jedheetiniin abdadha jedhe. Barattoonni giddugala STEAM jedhamu Yuunivarsiitiin Saayinsii fi Teeknoolojii Adaamaa qopheesse kana keessatti baratan kanneen dandeettii addaa qaban waa hedduu yaalaniitiniin kalaqa addaallee kan uumani jedhan barsiistonni isaanii. Barsiisaa Fireew Baqqalallee ijoolleen kun yaalii fi kaka'umsa kutannoo isaan qaban wajjin taatee kana kallattiidhaan daawwachuun isaanii waan guddaadha jedhan.
Kadhaan jedhama. Teekinooloojii kooti roobootiksiin barsiisa seentarii kana keessatti ijoollee wanta argaman barbaachisaa jechuudha. Kanaafuu ijoollee wantoota haaraa hojjechuudhaaf hin sodaanne waan ta'eef jajjabina kennaa fi akka hojjetan akka amilee godhatan isaan gargaara. Kanaafuu kun argamu isaatti bakka kanatti walitti qabamanii kana ilaaluun isaanii baay'ee waan nama gammachiisudha. Jajjabinaa fi hojii hundatti hojjetan irratti akka xiyyeeffatan isaan godha.
Yuunivarsiitiin Saayinsii fi Teeknooloojii Adaamaa barattoota barumsa idilee isaan baratan cinatti sanbattanii fi guyyoota gara biraa dabalataan kan asitti barsiisu yoo ta'u wantoota amma biyyattiin yaalaatiniin jirtu kana hegereetti caalmatti dhugoomsuudhaaf kan dandeessisu bu'uurri lafa kaa'aatiniin jirru isaaniin dubbatu. Dr. Amaan Dhaqqaboo Daayireektarii Wiirtuu STEAM Yuunivarsiitii Saayinsii fi Teeknooloojii Adaamaa.
Kaawwan ilmi isaa qabuun isaan gargaaraa illee kan ilaalamti jira. Ijoolleen kun amma kan ilaalan jechuun of biraa fi biyyattii saatalaayitii keessumaa akkumatti illee akka hojjetamu qarqaarsa guddaa kennaa ijoolleen magaalaan isaanii ta'eera. Ujummaa fuula ijoollee kana kakaasuudhaaf fedhii isaanii kan kaafneef gara wanna kalaqa akka deemanii fi amma sagasan jechuun isaanii inni guddaa qaba.
Guddattoonni kunniin sadarkaa biyyattiin dandeettuun wantoonni barbaachisu hunda dhawaataan guutamaa fi barumsaa fi beekumsa isaaniillee gabbifataa akkaataa deeman irratti hojjetan sagantaa kanarratti arganne raadiyoo sagalee Ameerikaatiif dubbatan gabaasa sagalee Ameerikaa Mukhtar Jamaal Adaamaarra.
Kun raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Dargaggoota sadii ta'uun tajaajila balfa gogaa magaalaa Amboo keessaa kaasuu eegaluu dubbatu. Isaan keessaa tokko yuunivarsiitiirraa inni tokko immoo kolleejiirraa eebbifamu raadiyoo sagalee Ameerikaatti himaniiru. Erga hojii kana eegalanii ji'a tokko qofaa ta'us maamila 500 horanneerra jedhan. Gara fuula duraattis warshaa balfa gara xaa'ootti geeddaru banuu yaada qabaachuu dubbatu. Dargaggootaafillee ergaa qabna jedhaniiru. Naakoor Malkaatuu haasofsiise.
Maqaa kee eessa akka jiraattu hojii maalii irratti bobbaate akka jirtu jalqabarratti naan kaase.
Maqaan koo Taammiraat Dallaloon jedhama. Magaalaa Amboo ganda duwwaa lama keessattan jiraadha. Hojii amma humni kan hojjechaa jirru hojii balfaa goggogaa kaasuu irratti.
Maqaan tiyyaa Heenook Dallaloo jedhama. Anis magaalaa Amboo ganda duwwaa lama keessa jiraachaa jira. Maaliin barattanii baatanii? Carraa hojii kana uummattanii akka hojjettan maali kan isin dandeessise?
Jalqaba awutoo makaanikiin innan eebbifame. Hojiin kun baay'ee ulfaataadha. Nama biraattis fudhatama baay'een qabu. Garuu ofiif fayyada, magaalaa keenyas fayyada jenneetu yaadneetu itti seenne jechaadha.
Maaliif kallattumaan hojii kan sibiilaa hojii wal qabatu konkolaataa irraa baatee gara balfa goggogaa dhabamsiisuutti kanatti seenteef?
Kanarratti kan itti galle rakkoo maatii irraa kan ka'e, naannoo irraa kan ka'e. Rakkoon immoo gara hojii kanatti akka seensisu si bu'a.
Rakkoo maatii yeroo jedhamu ifa miti maal jechuu keedha?
Rakkoo maatii jechuun balfa qaban iddoo gatanitti yeroo dhaban jira. Amma akka magaalaatti kan fu'uu hin jiru. Jaatiin kaasisu. Kanaafuu haala kanaan meenutis kanarratti otoo bobba'ani tokkoffaa fayyadamtoota taana. Lammaffaa immoo uummata kanas.
Yuunivarsiitii irraa eebbifamuu keenyatti hin ta'e. Yuunivarsiitii kamirraa eebbifamtee gosa maaliitiin yookaan gosa barnoota kamiin eebbifamtee?
Yuunivarsiitii Hawaasaa Yuunivarsiitii irraa eebbifame. Kompiitar saayinsiidhaan eebbifame. Bareekadda jechuudha. Yaadasaa kan kaase Taammiraatidha. Taammiraat yommuu kaasu hojii tola ooltummaan
Anan Ujeta Ambo Kesa Tijra, Practical Christianity Kanjetamu, Achitis, Kosifa Kakasna, Kanafu, Ujikana Yomujenu, Namni, Yada Kasa, Esa Tiganare Koshasha, Koshasha Doganu, Jolenis Furatan Yogatan, Safara Viratigatu, Kanafu, Ujikanawan, Ilalef, Mafino Genu Sajetu, into Bane, Makina Kamguchu Kamnasa Jetu Muyanu, Makinana Marakrefane, Garoji Tijel Kamnejuda, Ujikana Mujel Kamu, Ulfata, Namni, Oji Fata, Akamiti, as University Ra, Ibifante. Ujikan ujeta namni je ustira namni garu isa titolu ujete bua kabisata kanafu nati tole ujeta njira bodara timo uangari akatau na yada namnis huvanu sa njijira majit ena yada
rakona mojike isa tisi muda tajuru malfakata iroma kana ujike isa nakasi milkainan daftanin ujene wantis mdangi sajuru ujira iroma kana kuni gari akagari tako ujenu fumodu rende ispera wantis njatan ujira kesi
yada gari krati nana jabata jabata njo vitani mo yama jet beris Doma kapal cisna, titor betor betin of nikas dem nikasna. U berlingkun nuti bayi tejani mo war bayi yangjur. Wahana kasifa hubenna nama tu inno wahan kanarat oto motum manis oto bersise bua kabisa tanah. Lama fani mo dandi konstruksi ni ada dan mana mana rat hujeta majra dandi rati bufu tu aswas agas konkulatan kini mo cinggal. Fagor bani tu konkulatara fena ijatif. Baye kadab sisa gudda tita ajra tomotu manis dekara otonu ge wangu darra ge nyaje jadan
ama kosi kastan kana isatigatu
kosi ni nuti nanno nanorra okan ganda ganda funanne don yerof mazagajan kan kope sejira akitti fune kan mal gari tin ingachi sisnu wanje anjinjiru yokan ijolle ningatani wanje anjinjiru namoni malifi birri amma birri shanin yokan birri qurani ingachi sisu dendo manesani ba amale iddo gatamu sana mbekan gwaro sani yu gatu dendo karati sande mani fundura kau dendo kanafu nuti amma iddo mazagaja qopese gesini kan
henok asraton tan sikaso urbadu namoni robel fakopesani sine kan hali qopi balfasani malfakat wana kan retrokonis ni mudatu
wanno kan mujenu mo akuma majete balfagugugafi balfa dangalafa namni kanjiru namni bramu malguda kafalti sa kafalu hanin barbanef balbalana marratti qosha shakaidim morali kenyaf gari mitikun hoji kenyarati baye rakku gudda gochajira kotta qoshasha kistan kasa jeda kanafu wenno kanayo sirae sirriti ujechu dandeñ
dergagota fwan anten yojrat kisuma imma hojojju ulqabate dergagotni edu university ra college gara gara ra bifameni berlote tumurani kisuma nero defeoji nergamu dawu dandati dergagonni akka kisan cimani hoji ofisani ummetani hojjetani takofajren isani gikifachu dandau lemafammo dergagota kanin brof lekmo kisan fakenye taw dandau jettu
ani amma gara hoji kanatenna senu namuta baye marisisera wajino jenna bayen sani homa infuran yadesa malifi dergagoni kenya amma yero amma kana hoji motum marra bicha eko ton tei hoji nanno sani rajiru ilalani umukana ototi adani ototu fachu batan nuti enna nu argitu jacketin kenya tuta kenya ma kun kosia koshasha kun inderba yerofi enje enna nu nagara guddat worri kanu mo nun ilalani mo duwa kenya hojjecha ufu qabu malifi dergagoni kenya tufachun qabani hoji kamiyu istiro satao makina yiku satao barilla bachu satao malifi yero kena yojjechu wate homagatin qabu kese matira baatata biyerata baatata male uma faidan qabu
tani wanit dabaltu qabdaino
wan argatanu tun tain hoji urati tufi qabu namoni baaye kanafu tufi isne undum tikenya garoji tiyo babane iddo gari genya jenne yana biyafis ofi kenya fta udandenya akasi ogone iddo gari fi iddo gudda genya dedene yas
mati dergagota kana kisat dubisenjira makasani bek sudan halatino jijo lesani kana lalan kanu timanta wjecho
ani dalalo mi daksanje dama jollen ko jollumma ma kabani wan uni hojjen wan uni sangursin ifudatu riga ebfamani bani simo mulata tokkotti yesani numarisisu wan numarisisan sanammo ani akamaati fiden olin isan marisisa halu makanani oji balfa gogoga kakasu kanarat mulata fideni rakkon kuni mora komagala kanati akumuli galat jollen kunis gammachu uman fedi uman oji kanati galani amma garga oji kanan calqamani ji atokko
akamin jeje wisani
yero yero mu guya guyan wan oji tansana akamari zakki zakki mariyanna rakkosan kunname zakki mariyanna rakkosan afimo furma tokkasta e kanaka e yare jedu kanani kenina fikirechi
tayon ke san gara full draw mali
kalmi kenya gudda asirattin dawa malifi nuti kun calqabajen uma kenya ga waqayyo fana wan gudda yanne
mayni wan gudda sunme
wan gudda sun nuti amma fakenya amma fa afrika hun gudda tidabu tayon ke compostin sun onambulo tota faida gudda oranora hundofne laskiton yokan highlandon nisun kere recycleit
radebeni
akolan tasisu fa
sojigigi samne ko pesa bulchin samagala ambo obotu fabdi wider gaggo takana hobi qabachu fi gumata isan magala gulqulle sudaf ba ta jiru jalan akastefsani jiru
amma ijolleni walda yanet jirum kanan gurma ankuni rakko magala kesse jiru kesmatto dimma falfago gugata golqote jiru kana rakko sana salpisu resetti gaye isan tabachu daf e galan kun baaye jajjabe sada nulle akkenye totta manuti tasa jiru sani fi awasni ubanno kana argate balfa kana godetti gadi bitotum bitinsin kuse yerosan lufani mandara remani bakkum teso sanitti akani fudu da fogademan yakani isanitti kenani isanimmo bakkatti gatamu qabu nuwali galle bakkatti gataje ni sanitti gatani awasafi ubanno kenna jirra amma kesumattu oji balfa kesa kesa kanjuru kana nuti bakkare qabu da damne tamma isan bubbani oji kana bifa gari ta en ojecha jiru buwaqabesa stau nulle rakko nuti qalnu baaye warra nu furawante e nuti tolera ujin sanam majal kaban kuni dagageyin kanille ujichi ballada wante isan qofan kan furamu dandawus miti ammalle fakkenyumma sani kanat ndami warri kanille gurmahani uji kan kes ogalan wa qabisa taw kanjiru kana qabna karakenya
radio sagale america na kurmelka amburra
kun radio sagale america saganta fan oromoti gen kada genyef dubisnerra partren siyasaf ogeyin media imma hegere etiopia rat mariyataniru scenario wan etiopian barakumala mafsodomi damat ke sedabar tijedan ratis mari geggesu sanit sanijru tsahay damto tugabas
imma egere etiopia ratti bakabon partli siyasa oromo fi gazetestoni mariyataniru maricha kan qopese abata destin etiopia jeramuda abannikun wagga torbandura lamile etiopia kuqamaf jalal biyesani qaban sagalin hunda ejran kindesan abata destiny etiopia obongsu aklilum jota jander banke semmo misenso tashantam sabab soblemmo ta etiopia kessa walitfidudan mari dimma maramarto siyasa biyettin kessa sente jirtu furmasta ajechun etiopia barakuma lamafi soddomi lamatti argudaf hawanif scenario afurka odan mariyacha akaturanis obonugusun ibsaniru
bo 2032 amtemret etiopia liyagatchmat kemichilut amaraqoch ust aratun leyitew yawottubetna bedem bitwayayubet enezi aratta
barakuma lamafsoddomi lamatti ጨራውን ኢትዮጵያ ሙደቱ ጀነያ ነከሳ አፉር አደባስኔ እረት ማርያነራ ለነውን አርፈን ኩነን ዋን ኢትዮጵያ ትምረቱ ጀነ አደባስኔ ኢትዮጵያን ዳንዲ ከመሶ ሆርዶፍተ ወመን ቢየቲ ከለቲ ከመዮ ሆርዶፈን እገረም ቢየቲ ማልተው ከንጀዱ እረት ደከን ስሪቲ ማርያነኔ
ፓርቲሌንሲያ ሳ ቢየቲ ማሪካን ከሰትስ ቆደፍደቻ ከቱራንቱ ዱበተሚ ሴናሪዮውን አፉር ኢትዮጵያን ሐወምቱ በረኩማ ለማፍሰደሚ ለመት ብረጋውዳፍ ለፈካማን በርጩ መጨባ አባይሬ መነወል ሞርኪፊ ቦሩበራቅ ወሬን ጀደመን አከተኤስ ኦቦኑጉሱን ይሮ ማሪገገሰኒቲ ዱበተኒሮ
ምጋት የሚባለው በጣም የተሻለው ሴናሪዮ ይሄ ሴናሪዮ በሁሉም የሴናሪዮ ቡድን አባላት በ50ዎቹም የተወደደ የተመረጠ ምን ፈልጋት ኢትዮጵያ እቺን
ቦሩ በራቀ ከንጀረሙ ሴናሪዮ ባይ ፎያቴ ዳ ሴናሪዮን ኩን ሚሴንሶተ መርጫ ሁንዱማ ሸንተማን ከንጃለተሜ ከንፍለተሜ ዳሲም ፉልድረ ኢትዮጵያስ ከናከኩ ወሪያ ፈንሰ ደንገሩ አከከ ቺፍቶ ተራ ንተኮ አካ አንቅኒ ጎምሳ ጅሩ ሙልሳ awasa hunda biratti ijaarsi dandeetti gaggeeffamuu qaba. Inni lammataa Atsee Humnaanii jedhama. Rakkoo dinagdee hawaasummaa fi siyaasa mudatuuf ana qofatu beeka. Deebii kanna yoo jedhe inni Atsee Humnaanii Atsee Bagulbatuu isa jedhamudha. Inni sadaffaa mana morkii yoo ta'u hunduu kanuma kootu caalaa jedha.
Itoophiyaan boru barraaqa bira ga'uudhaaf dhaabban destiniitoo addaa kaasaniiru. Yaada gaazexeessitoonni kaasan keessaa muraasni kunooti.
Kaleessi keenya rakkoodhaan kan guutame. Kanaaf kaleessa rakkoodhaan guutame kan tarii gareen kun akkamitti irra tarkaanfatee waan egeree qofarratti akka yaadnu kallattii nuti akeekuudhaaf yaada. Kun otoo laalamee gaariidha.
Senaatiin yookaan immoo akeekuuwwan kun hundi isaaniiyyuu waa'ee waan darbees miti wanta amma jirus miti kan fuula duraatti erga jedhame isa kamiin keessummeessine dabare asuma keessattuu ilaaluu hin dandeenyu warra sadanii kun yaaddessuu yookaan sodaatamuu erga isaan ta'aniiti. Kan barcuma cabaa kunis kan affaarri kunis haalli nama nuyi keessa jirruyyuu as keessatti hin calaqqisuu warra kan mana walii wajjii kana keessatti waan calaqqisaa jiru fakkaatu.
Inni mudataa jedhanii lafa ka'an irratti bakka bu'oonni paartilee siyaasaa ibsa kennaniiru. Obbo Qajeelaa Mardaasaa Adda Bilisummaa Oromoo irraati.
Gara fuulduraatti rakkoo hin uumuu jechuu miti garuu isa kana cinaatti qabnee dhumaa ol keenyee rakkoo sammaa waggaa 20 jiru kana keessatti nu mudata jennu kanarratti yoo fuulleffannee gaariidha kan jedhuun bira darbame. Egaa asirratti wanti nuti hubachuu qabnu 50 keessinyaa hundi dirqitti waan tokko irratti walii galuu hin qabne yeroo marii sana geessima. Yaada hin qabu jiraate namni irra hedduun namaa. Yoo waan tokko irratti ka fokkas godhu ta'ee dibeetii wonno keessa polaraayizdi ta'e keessa hin seenne walubannaadhumaan mari'achaa turre.
Qaamni guddaan fuulduree biyyattii bareechu hawaasa bal'aadhaa kan jedhan ammoo obbo Haayiluu Addunyaati paartii badhaadhina Itoophiyaa irraa.
Kan sagalee isaa fudhatachaa kan qaama tokkoon inni itti murteessee deemu osoo hin ta'in uummannis akka uummataatti garaan itti hojjechuu tarkaanfiin keenya tokkoon tokkoon filannoo keenya isa kamitti akka deemsisu kan mul'istu ta'achaa jira.
Dhaabbanni Destiin Itoophiyaa hojiilee hanga yoonaatti hojjeteenis waliin mari'achuun furmaata waliif mo'amuun ammoo waliif galuudhaaf akka fayyadu hubannoo kennuun paartilee siyaasaa ilaalcha adda addaa qaban gara tokkotti fidee akka waliin mari'atan taasiseeraa jiran obbo Nugusuu Akiliil kan biyyattii daandii qabsiisuuf mariin paartilee siyaasaa eegalan kan jaarsoliin biyyaa fi hayyoonni gamaaf gamana dhaabbatanii wal qeeqaa turan gara daandii tokkotti fiduuf tattaaffiin taasifamaa jira milkaa'innis argameeraa jedhan obbo Nugusuun miidiyaaleenis. Nageenyi biyyattii keessatti akka jiraatu Itoophiyaa lammiilee hunda qixa tokkoon keessummeessitu akkasumas garaagarummaan jiru akka dhiphatu taasisuu keessatti dirqama bahachuu akka qaban dhaamaniiru. Torban lamaan dura dhaabbanni kun paartilee siyaasaa biyyattii keessa socho'an paartii badhaadhinaa biyya bulchaa jiru dabalatee hayyootaa fi maanguddoota akkasumas kutaalee hawaasa garaagaraa biyyattii keessaa akkasaan walitti dhufanii sadarkaa biyyaatti mari'ataniif yaadni garaagaraa ka'uudhaan mariin gaggeeffame bu'aanis argameeraa jiran obbo Nugusuun. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif Tsahaayi Daamxoo Finfinneerra.
Wallee kanaan sagantaa keenya har'aa xumurraa qophii boriitiin walitti deebina. Nagaatti bula.
The Voice of America.